melwana tsapula ibaka ngwa go salega melwana tsapula di baka ngwa go salega
Prepare for your future.